Jeremiah 49 verse 1. Ngabantwana baka Amoni usho kanje uJehova uthi uIsrayeli kana madodana kana dlalifa na uMilikomi udleleni ifa likaGadi abantu bakhe bahlale emizini yakhe na.
Verse 2. Ngalokho bheka izinsuku ziyeza usho uJehova lapho ngiyakwenza ukuba kuhlatshwe umkhosi wempi ngeraba labantwana bakaAmoni liyakuba incithakalo imizi yalo ishiswe ngomlilo uIsrayeli abeselidla ifa lowalidla elakhe usho uJehova.
Verse 3. Yewula eShiboni ngokuba iAi lichithekile nikhale madodakazi aseraba nibhinqe izindwangu zamasaka nilile nigijime phakathi kwezintango ngokuba uMilikomu uyakuya ekuthunjweni abapristi bakhe nezikhulu zakhe kanye kanye.
Verse 4. Uzithumiselani ngezigodi isigodi sakho esichichimayo wena ndodakazi ehlubukayo othemba engcebeni yakho ngokuthi ngubani ongehlela mina na. Verse 5. Bheka ngiyakwehlisela phezu kwakho uvalo isho inkosi uJehova Sebawuthi luvela kubo bonke abakuzungezayo nigxoshe kube yilona lowo ngendlela yakhe kungabikho ubutha ababalekileyo. Verse 6. Kepha ngasemuva ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantwana baka-Amoni usho uJehova. Verse 7. Ngo-Idomi usho kanje uJehova Sebawuthi uthi akusekho ukuhlakanipha eThamani na amasa aphelile kwabaqondileyo ukuhlanipha kwabo okunyamalele na.
Verse 8. Balekani buye nihlale ezigoxini ninabakhileyo eDedani ngokuba ngiyakwehlisela phezu kwakhe ingozi ka-Isawu.
Verse 9. Uma bekufika kuwo abavuna izithelo zomvini abayokushiya umkhothozo namasela ebusuku abeyakuchitha aze aneliswe. Verse 10. Kepha mina ngiyakumhlubula u-Isawu ngambule izindawo zakhe ezichithekileyo kanakucasha inzalo yakhe ichithekile nabafowabo nabakhelwane bakhe yena abe engasekho. Verse 11. Shiya izintandane zakho mina ngiyakusiphilisa abafelokazi bakho bethembe kimi. Verse 12. Ngokuba usho kanje uJehova uthi bheka labo okwakungesibo okwabo ukuphuza indebe bayakuyiphuza nokuyiphuza ubuya kuba ngongenacala na awayukuba ngongenacala ngokuba uyakuyiphuza nokuyiphuza.
Verse 13. Ngoba ngizifungile usho Jehova ukuthi ibosile liyakuba isimangaliso nehlazo nencithakalo nesiqalekiso yonke imizi yalo ibe incithakalo eziphakade.
Verse 14. Ngizwile imbiko evela kuJehova kuthunyiwe isithunywa phakathi kwezizwe ngokuthi buthanani lihlasele nisukele ukulwa. Verse 15. Ngokuba bheka ngiyakwenza ube mncane phakathi kwezizwe udelelwe phakathi kwabantu. Verse 16. Ukwesabeka kwakho kukudukisile ukuziqhenya kwenhliziyo yakho wena ohlezi emfantweni yamawa ubambe isiqongo sentaba noma wakha isidleke sakho njengokhozi ngiyakwehlisa khona usho uJehova. Verse 17. U-Edomu uyakuba isimangaliso kumangale ilona lo odlula kuye ancimfe ngenxa yezinhlupheko zakhe. Verse 18. Njengasekuchithweni kweSodoma neGomoro nemizi yangakhona usho uJehova kuyokuhlala muntu khona nendodana yomuntu ayiyugogobala khona. Verse 19. Bheka njengengonyama ekhuphukela ezihlahleni zaseJodane iye endaweni eyinqama ngiyakubazuma ngibagijimise basuke kuyo nobani okhethwayo ngiyakumbeka phezu kwabo ngokuba ngubani onjengami ngubani onginqumelayo ngumuphi umaluso oyakuma phambi kwami na. Verse 20. Ngalokho izwani isiluleko sikaJehova asinika ngo-Edomi namacebo awacebile ngabakhileyo eThemani ukuthi abancinyane bomhlaba bayakudonswa basuswe ikhaya labo limangale ngabo. Verse 21. Ngomsindo kuwo kwabo umhlaba uyazamazama, ngokukhala okumsindo wakho uzwakele ngaselwandle olubomvu. Verse 22. Bheka njengokhozi uyakhuphuka ndize, elulela amaphiko akhe kulo iBhosira. Izinhliziyo zamaqhawe ka-Edomu ziyakuba njengehliziyo yesifazane onemiyelo. Verse 23. NgeDamaseku iHamati ne-Ariphati kujabhile ngokuba kuzwile imibiko emibi, kuphela amandla kuyahlupheka njengolwandle akunakuthula. Verse 24. IDamaseku selibuthakathaka liyaphenduka ukuba libaleke, ingebhe ilibambile, ukudabuka nosizi kulibambile njengowesifazane obelethayo. Verse 25. Yeka ukushiwa komuzi wodumo, umuzi wokuthokoza kwami. Verse 26. Ngalokho izinsizwa zawo ziyakuwa ezidaladini zalo, nawo wonke amadoda empi ayakuthuliswa ngalolo suku, usho uJehova Sebaothi. Verse 27. Ngiyakuphemba umlilo ogangeni lwaseDamaseku, uqede izindlu zobukhosi zikaBeni-Hadadi. Verse 28. NgeKhedana ngembuso yase-Asori ayinqobayo uNebukadinesari inkosi yaseBhabheli. Usho kanje uJehova uthi, sukani khuphukele eKhedari nichitha abantwana basempumalanga. Verse 29. Amatende abo nemihlambi yabo niyakukuthatha, basuthele izilenge zabo nazo zonke izimpahla zabo namakamela abo, bamemeze kubo bathi, luvalo nxa zonke. Verse 30. Balekelani, nizulazulele kude, nihlale ezigoxini, nina abakhileyo iHasori, usho uJehova. Ngokuba uNebukadinezari inkosi yaseBhabheli wenze amasu ngani, waceba amacebo ngani. Verse 31. Sukani khuphukele kuso isizwe esizinzileyo, esihlala ngokulondeka, usho uJehova, esingenazicapha nemigoqo, sakhe sodwa.
Verse 32. Amakamela aso ayakuba impango, nezinkomo zazo eziningi ziyakuphangwa. Ngiyakubahlakazela emimoyeni yonke, bonke abadilingiwe emaceleni amakhanda abo, ngehlisele phezu kwabo izingozi ezivela nxa zonke, usho uJehova.
Verse 33. Ihaso liyakuba indawo yokuhlala kwamakhanka, nencithakalo kuze kube phakade akuyukuhlala muntu khona, nendodana yomuntu ayiyugogobala khona. Verse 34. Izwi lafika kuJeremiya umprofethi nge-Elamu ekuqaleni kokubusa kukaSedekiya inkosi yakwaJuda ngokuthi, verse 35. Usho kanje uJehova Sebaothi uthi, bheka ngiyakwaphula umtsalo we-Alamu okokuqala kwamandla abo. Verse 36. Ngiyakwehlisela phezu kwe-Alamu imimoya emine emkhawulweni yomini yezulu, ngibahlakazele kuyo yonke le mimoya, kungabe kusabakho sizwe lapho abagxoshiweyo base-Elamu bengayukufika khona. Verse 37. Ngiyakwenza ukuba i-Elamu liphele amandla ngaphambi kwezitha zalo nangaphambi kwabafuna ukuphila kwabo, ngibehlisele okubi, ukufutheka kwentukuthelo yami, usho uJehova. Ngithume inkemba emva kwabo ngize ngibaqede. Verse 38. Ngiyakubeka isihlalo sami sobukhosi e-Elam, ngichithe khona inkosi nezikhulu, usho uJehova. Verse 39. Kepha kuyakuthi ezinsukwini zokugcina ngibuyise ukuthunjwa kwe-Elamu, usho uJehova.